Zibanizi pansi unkulu ya kuluma Indlelo ombangayo Yangenza ngifise Uyangibuga kamane Ngiyabone mehlweni Awudingi ukuluma Umzimba uyazi Sondela eduze ngizizwe wena Lomsindo yashisa Nziziyo shaya pansi Shaya
Sitting is a cutie.